Solomon Mkubwa.
Mimi oyo. Ya 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 ya. My everything.
Zainajua success, yo views au lambo. Ulinijua kabla na tangu kitambo. Forgot so love, tukaleta mkiti wako. Na shanga sana, I say mkini battle. Nema yako tupu, na plus na stay. Kwako na tupu, guided na trust na faith. Endelea kuredefine what we call success. I was wanted, number one suspect. Juu ya miti na zagayo, rusha macho huku. Nimeenda fitu weo, nyaki na masupo. Was afraid, sababu mini moga. Run to you, kisam sabini moja.
Ashukuriwe Mungu wa mbinguni, atupaye usima. Ashukuriwe Mungu wa mbinguni, atupaye maisha. Mahali nimefika, ni mkono wako.
And where I'm headed.
Mahali nimefika, ni uwezo wako Bwana.
Uwezo wako tu.
Nimekuwa na ukinitetea.
True, sana.
Nimekuona ukipigana vita vyangu.
Sana.
Isingelikuwa wewe Bwana,
nani mwingine?
Ningekuwa wapi?
Ningekuwa wapi?
Kaburi ingenimeshawasi. Umeniokoa huko. Bwana uhimidiwe.
Glory to you.
Hey.
Nakimilia kwako.
Okay, yes, nitafute, sababu ni kama napotea. Nakimbilia kwako, najua utanipokea. Yako piwa, sio poka, yani haina doa. Check roo yangu, since macho yo nipoa. Unavuta vitu zangu juu, kisa spenda. Sikujua uneza win by kusarenda. Ukini sari cha ukwelo, stapenda. Na mimi hadi farawa seme bas, enda. Kuna kusimama, yani jani kisonge, huh. Created bold na keep choking. Mimi niko ready, we sema njia gani. Ushani equip, love na imani.
Dunia hii ni vanity, vanity.
Vitu za dunia.
Vijana bila Yesu ni vanity, vanity.
It's all vanity.
Umarufu bila Mungu ni vanity, vanity. Yesolo yosonza mbena bolingo. Na vina ngai. Yuza papa na ngai na ye na maboko na yo.
Okay.
Na tiki kinkaka na maboko na yo Yesu. Olingo na yo pema wana yo. Likolo na ye.
Tamu sana.
Kosa papa na biso oboya kamwana na yote. Kosa papa na biso oboya kabanda na yote. Tumitiki na maboko na yo Yesu.
Yes.
Batela pomo ina biso yo yo yo. Batela kondima ya kaka ye 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 ye. Batela batela ye ye. Mokonzi na yo toye komi pesara epa ye na yo. Mimi ye 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 ye. My everything Lord. Nakimbili ya kwako. Sada wa maisha ya yo. Kwenye shida umeniokoa nikawa mzima. Oh, nakimbilia kwako mwanaume wangu Yesu, wala sikuachi hata milele.